Nazindijana
Ego match, ego match.
Leo ni siku ya kusherereka, minajibamba videli najipeleleza. Mezani chupa 1-2 naziteremsha, yani natetemesha.
Ina na babaisha, fadhaisha, kataliza.
Today we shake for them police. Pretty girl should never miss a lighter beat. We're on the floor, they miss with it. Position, set up, sit on it. Mzinga mini songeze. Basu wa chupa situ ogele. Atari meza ya waze. Wana mkeo usisongele.
Ego match, ego match. Ego match, yeah. Ego match.
Mwezi hodi hodi, wapewa rembo adunde kama boli. Wapewe pia mbili light kawa dole. Ita kukosti, wakule noti, wawewe seke na wee. Pipi, piuno za wenyewe pipi. Nenguwe ya nisegere pipi. Tumejazika wenyewe pipi. Mzinga mini songeze. Basu wa chupa situ ogele. Atari meza ya waze. Wana mkeo usisongele.
Ego match, ego match. Ego match, ego match. Ego match. Nasema ni ego match. Nasema ni ego match. Ala, ego match.
Serereka, minajibamba videli, najipeleleza. Mezani chupa 1-2, naziteremsha. Yani natetemesha, tena na babaisha, fadhaisha, kataleza.
Ala, ego match.